Yohana case 322001 mnamo tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka wa 2022. Mshtakiwa Kalweta alikuwa anashtakiwa anauza pombe baada ya saa 5 usiku bila idhini. Yohana, can you take charge about that?
Yohana, I think hii ni lazima. Ukipata kama mtu anachukua sheria mikononi ama anafanya vile anataka, sio vizuri katika sheria zetu za Kenya. Madam hapo hivyo hapo na makosa na lazima achukuliwe na at least hata sisi pia tuendelee na mbele, si ni kweli? Asante sana Yohana.
Ile maneno nasikia kwenye hii koti ni ukweli?
Ni ukweli.
Na unalipia kwa malilio yote ya kwa koti?
Kunisame ya kibi mbajiriwa na huyu. Please do you about license. Kunisame.
Kwa hivyo huyu ndio mwenye ba?
Ya, huyu ndio mwenye ba, si mimi. Your Honor, I have all the licenses required by Kajiado County except for one, the liquor license, because there's a court order in Kajiado and no one has it. Uh-huh. I really apologize for what happened and I promise that this will never repeat. Please forgive her. Thank you so much.
Nipe fine ya shilingi 1,050.
Nikuambia tu hivi, kwa mara ngapi unafaa upatie 1,100?
Muone malaya wewe.
Excuse me. Nalipa malaya. Amini kwamba kuna ongo na bado mnalishipa.
Polisi na mtu ndiye anakuwa adui number 1 kwa nchi ya Kenya. Hiyo inakuwa aje